Oluvanyo lwekirwadde ekyebola okwongera okusaasa n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abakulembeze b'abasuubuzi mu kibuga Kampala basabye abasuubuzi ne bannakampala bongere okubeera abegendereza ate babeere basalo okulaba nga batangira okusaasaana ku ebola. Ssentebe w'abasuubuzi alegatira mu kibiina kya Kaseeta, Isa Sekito, ategeezezza nti ng'abakulembeze bagenda kuyambako minisitule y'ebyobulamu okumanyisa abantu ekituufu ekirina okukolebwa okulaba ng'ekirwadde kirinnyibwa ku nsi ete. Asabye ne gavumenti obutalowooza ku kyakuteekawo omuggalo nga bwe gwali mu kiseera kya COVID-19, n'agamba nti embeera eno eyinza okwongera okutaataganya ebyenfuna by'abannayuganda n'eggwanga lyonna okutwalira awamu.
Bwe wattawo ekintu kyonna ekiyitibwa lockdown era tusaba gavumenti esookereko okukirowooza, tugenda kugwa ekonomi eddeemabega emyaka ffe kyekitujjeyo ng'abasuubuzi nti ffe katukulemberemu. N'olwekyo ffe tuvuddeyo kannabwala okwegatta ne minisitule ya here, okwegatta ne gavumenti, okwegatta ne baradc, okwegatta ne trade, okwegatta n'ebitongole byonna ebiri rede okwenfoosinga n'okuba vigilant okulabika nti buli muntu abuulirwa kiki eky'okukola.